filla denako himbe he ari mobbe der chakan tarare leide Burkina Faso Mali e Niger hanne wela berne garrafi ke yoral hakillo fukkingo wala no so oro gada himbe chakan tarare dendo no hi bawde mumbe se kettino de ko barmin kabuwe perfe banklare ido majju
notre chance
sa amin do kan woni ko himbe no nango dirsanne undu jati sabi ko ille neddo hi'a andirado golle bonde nanu sikre no bondo to do ko yawino himbe amin be garta kalanami minen ardibe ben wakkati fudu ibe gada dum ibe bowi du ba jati wallirde dum tayinita bombe be enda
raf ke joror hakillo fukingo ko de en dari ni de leedi takini en go waddi ko himbe peroyto ger jodi banklare
sa fait a peu près
wadi lewru handen ko celol gorol taji lawol gol denne sobirde departement on fu andena ko woni no wada hardo nondu minen du fa handen fa dum waddi ko bombe be kebi lawol no keginori har sobirde den misali feccere gongam commune markay ton der leedi Burkina Faso ko bombe be gari sebe bi himbe ben be dilla be kalani be du nyande be dillata den himbe ben du jehi kalo nowi lamido banklare gam faabobe daranu hisini rabbe kambe e dabaji mabbe sey orgal soyeji G5 Sahel kandu yaha joddino wa ton endan do keri leedi Burkina Faso e leedi Niger nato fu sey are mun jewe ko tawa der wala du fu tawrado kaborde der mabbe jo em ale woronjano wondube sukabe mu ella soytato e sap e jeegom e rewbe woronje e jeddo caka balle didi dedu wadi himbe ko watta himbe hemre e laso dido e jeegom be min jabbi do ibe do handen der nokkure de min kebani be
no wodi on jabbo firewbe be amma noy du wada ko jonde labbore hebo caka mabbe e himbe cakan tarare de perfect barmin kaboy
la premiere stratégie
sigila amin der mu arande fu ko min gadi kan woni min kebana be to be jodo gina min gatta du fa handen do mobe hanu sogeji G5 Sahel din jaha do mo wabe kambe are mabbe fu nokkure to min bernibe dawdu kiloji keme nay non tawa hedde do min desandu fa hande orgal sogeji gon ton hadde mabbe gan domu debe be
fu population